From the studios of WERA LP 96.7 and Arlington Independent Media, this is Journey Without Maps. This installment of Journey Without Maps, we head to the heart and soul of African music. Psychedelic, talking drums, traditional griot songs, and hip-hop. Sounds from nightclub orchestras of the capital, Dakar. Jam sessions from Chess. And river blues from Podor and the Gambia. This is music from Senegal and the Gambia. We're starting the show off with Karan Tamba. The guitarist Bayjanu was a legendary figure in the Senegalese scene in the 1960s and 70s. He played in Black Star, the Wales Band, the Fabulous Eagles, the Supreme Eagles, the Alligators, Gula War, and Ifang Bondi. Bay ended his career as a mentor at a music school, recorded in 1984 but unreleased until 2012 on the Taranga Beat label. This is Bayjanu's group, Karan Tamba, the track called Dimba Nima. This show is Journey Without Maps. Deux Boubès are 21st century griots. They address pressing social issues and serve as a bridge between the Francophone rap and American hip-hop traditions. Here's a track called Ham Ham. Bula jarale jalal nga tata ne Dunya dunya bille Naga chi jem khamdara Dunya dunya bille Naga chi jem khamdara Jangal gir khamdara Jem ala def dara 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 bo indi dara Wai kul defi dunya 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 bille Naga chi jem khamdara Dunya dunya bille Naga chi jem khamdara Jangal gir khamdara
damay daw jo filo xam amna kula raw may jangi di soxla kuma won ndax geejgi amna boro
ya dunya bille naga ci jëm xam dara dunya bille naga ci jëm xam dara jangal ngir xam dara jëmala def dara 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 bo indi dara way ko defi dunya 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 bille naga ci jëm xam dara dunya dunya bille naga ci jëm xam dara jangal ngir xam dara jëmala def dara 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 bo indi dara way ko defi dunya
aw mindi mi neena di xam xam de ma nga ba chine sin ci alif ci lamb ci mi bu ko mi ay ba gestul kitabul karim
xam li la wat di wax li la wo di xepi di xam di jang sa bor xam xam di geet li geet la bu leej di seppi di xam di tagal di be
dama lay bismillah joxe ad ya sante ko borom bi tay fexe di jang di roy ci rasulillah
adna misal neen la kay len ci yow ba ko hennu dala tanako xama gëna woon ci luma mëna doon waay jang janga no mokkal nga ber sa dara ako mëna doon fexel baña nagu waay jang leen yi style du ke ci wa bi deew
dunya dunya bille naga ci jëm xam dara dunya dunya bille naga ci jëm xam dara jangal ngir xam dara jëmala def dara 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 bo indi dara way ko defi dunya 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 bille naga ci jëm xam dara dunya dunya bille naga ci jëm xam dara jangal ngir xam dara jëmala def dara 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 bo indi dara way ko defi dunya
yi xibaar bi giir ñun de xam nañ ko moy xibaar bi lay war ñun de daj nañ ko bu ko de taxawal joxante ni seen bi bi deew bi leeral hip hop assay yi xibaar bi giir ñun de xam nañ ko moy xibaar bi lay war ñun de daj nañ ko bu ko de taxawal joxante ni seen bi bi deew bi leeral hip hop assay yi xibaar bi giir ñun de xam nañ ko moy xibaar bi lay war ñun de daj nañ ko Ukute kahawal joxante ni seen bi bi deew bi leeral hip hop assay li xibaar bi di riir ñun de xam nañ ko moy xibaar bi lay war ñun de daj nañ ko bu gudde kahawal joxante ni seen bi deew bi leeral hip hop assay.
In the 80s, superstar Youssou N'Dour and the Etoile de Dakar melded Sabar drumming, Cuban sounds, and the Wolof language to create a new genre, Mabalakh. From 1984, this is Pichami.
Don't
To Journey Without Maps. Every week I bring you rare vintage and underground music from around the world, and on this week's episode, psychedelic soul, traditional griot songs, and more from Senegal and the Gambia. In that last set, you heard the guitar player Amadou Mustapha, a field recording from local Washington, D.C. ethnomusicologist Bruce Miller. Before then, Gestu de Dakar with Nidurel from the Senegal 70s compilation. Before then, Amadou Binta Conte and Tidiane Thiam with Dialeam. Youssou Endor with Pichami. And right now you're listening to music from Amadou Binta Conte, the five-string hodu player. He's a fisherman living alongside the Senegal River near Mauritania. Thank you. Right now you're listening to Ifang Bondi with a track called Atis Atis from the 1976 release Saraba on Journey Without Maps.
We'll be right back.
Nacional de Dakar with Khadim. And up next, Orchestra Baobab. I think if I ever had to be stranded on a desert island, one of the discs I would be so fortunate to bring would be Orchestra Baobab's 1982 release, Pirate's Choice, as a record that draws heavily from the Afro-Cuban sound. Instead, I'll play right now a track from the 1980 release, Bamba. This is Bulbamin.
Mamin bayran bul mamin baba dama jokon muñe
bul mamin be fatima kon muñao
bul mamin bayran bul mamin baba dama jokon muñe
bul mamin bul mamin be fatima kon muñao
bul mamin yaa ni sama ne bul mamin Mamie bul mamin baba dama jokon muñe
bul mamin
la 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 la
bul
ami bo ñawul mu ñaaw ay da bo ya ngo mu neex mbayran bo ñawul mu ñaaw fatu mbengi fatu sar bo ñawul mu ñaaw lay lay la la bo ñawul mu ñaaw sama ne
bul mamin
lay lay la la
bul mamin be fatima
ko ñaaw la lu man bul mamin ala zar bul mamin Mamin papa dama kon munya
Bul mamin
la 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 la
Bul mamin be Fatima kon munya Bul mamin be Fatima kon munya Bul mamin be Fatima kon munya
Mars Sek, who passed away in May 2016, from the 2013 compilation Vagabond, this is Sibuten.
Mamma, you, Rachel, man, she would
Wrap up this week's program on Senegal and Gambian music with Orchestra GMI, the Groupement Mobile International. This is a track called Africa. Journey Journey Without Maps is a production of WERA LP 96.7 in Arlington, Virginia. To check out archives of this show and more, go to mixcloud.com/journeywithoutmaps.